Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali yadda eryazobuzi Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali yadda eryazobuzi Lyefaananyirizaako n'ekisambu oba tukiyita ekyambe ekikutula amangu Litiribiza entegete g'abazanyi erintu eryekwangala ne mata tutakyagenda o Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ebbene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Tokusobe bukeka Yine boku agamba Tiyamulemo kujamu Koza nyama tatunechi mama ngamba Neba kukube kwangala Tukuyoza obitiyo Kati kufana kuwona tulinga balwanyi Uruwa kawasa kazi Nema tatuwa tulemi okureka Umuza nyama tatumu limu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Umuza nyama tatumu limu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ebbene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera Sanyama tatu kwechanga tuzanyane kutala Tuwafute muru wa kwangala Owange kwangala linonga linasora Kweli mpumbi akazanyoke ongete kuoma Nasune kwangala linenchono zanya Obono genda anze muna kentindemu Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala Ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ebbene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera muzanya mugenderera Ozi shaba shaba, jaleri kiza kududuma Mutawana kwenjini kulisi kuzanya Terabo naba zanyi, lapo ye mtumura Musajja onze nentege zinda gaya Mbuza abuzua, empare zinda vira Kabali wazanya matatu kwecha Tutubite muka wambwa, chimpaba nange kwangala lino
Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala, mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ebbene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera
Sekitara wanga Nyamone kompyuta Ilisi guya guya Banange kwangala lino simanyi bulungi Oba tukole tutya Nina ubi obubi Tuli angeri cheri tasasira baiga Mburi tu senga kubu Aburi ba utabupa
Muzanyo matatu mulimu kwangala Mulimu kwangala Mulimu kwangala muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala mwole mwekwangala ndaba muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala mwole mwekwangala ndene muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala muzanyo mukendera Banange kwangala lino litame butami sote lyali lyadda yewe semulembe kati twayuyanga abalimbisiwo oba tuliyite eddungu eribunye enfo z'abajambula banakulyanga weke kawabaawo obuzu nga weke kombera ate obirinamu owagazi kekakabuza bwe boba onogenda naye matatu ng'omuzanyo mulimu obuzibu
muzanyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala Muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala mwole mwekwangala ndaba Muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala mwole mwekwangala ebdene Muzanyo matatu mwole mwekwangala mwole mwekwangala muzanyo mugenderera
Sobe bukeka kumanga panini books tebosa kunda kanange kwangala likonda naba books baunda imunyeri ere somuzanyo elisasira yandaba toli akata bukeweta bamuzanyo tewaba kwebala bala katongeza nyanga sanyanga bikonde ekeunda kangaro ongaronga sanya katuma kusanya matatu tulinga bakate tuzanya tweza kangala obweka ganusi Bagenda ne club sobo no senyo Sikuli ne kwangara Senna ubi omubi Kwanga ya gaya darobo chali senyusa Sayo ugaro ugaro Kori foshi numya Tupo muzanyo matatu kusobe bukeka Kubanga banyo books Tebosa kunda Kanange kwangara likunda Naba books baunda Imunyeri yele so muzanyo Tuli sasira yandaba Tuli akata kwekewe taba muzanyo Woto eru wa mambala gana Katomugeze nyanga za nyanga bikonde Kweunda gambaro Kungaronga za nyanga Katumuku za nyama tatusulinga bakate Tuzanya tuweza ganga Kowega ganasi Bukinda ne club sobo no zanya Sikuli ne kangara Zena ubi obumi Waga yaga ya sebo vocha alisanyisa Sayo bugaro bukaru Olifoshi nyumia